Alex Van.
Naitimisha zina, mina shukuru kukupata we, oh my boo. Na utuliza mtima, anainishusha plesha ikiwa juu ni wewe boo. Shara, baby, ujabili tatu inetalo. Wakira idara utanishika, mana tuko sawa kitazamo. Oh, malicha, licha, pezi la kondoli nanishawishi. Miaka buku tisa, wala sifikiri kukuchiti. Mafunga moyo, minaziba macho. Misiteki atakutamani, bora uchoyo tu ukiwa nacho. Mana kukitafuta kazi
nitanotega.
Tuna kupawe uendele penzi
nitanotega.
Kama moyo nchi na kuachia wewe
nitanotega.
Oh, 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 my baby
nitanotega.
Oh, 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 my baby. Chapata kita sana, wani wangu maisha ni niliyekuwa nataka. Afu baby wambie, tell them mikoko nipo kwa muda gani, ili wajue kutofautisha. Tumenda taratibu tu, usini umiza taki utani utani. Fanya wajue, do me, do me, do me. Oh, malicha, licha, wezi la gondolina nishawishi. Miaka buku tisa, pala sifikiri kukuchiti. Nafunga moyo, minaziba macho. Misiteki atakutawani, bora uchoyo tu ukiwa nacho. Mana kukitafuta kazi
nitanotega.
Tunakupawe uendele penzi
nitanotega.
Kama moyo nchi na kuachia wewe
nitanotega.